Kyali mu buufu bwe bumu omubaka wa pulezidenti atuula e Mukono, Hajjat Fatuma Nabitaka, ndisaba ye yalabudde amasomero gonna aga gavumenti obuteetantala kusaba bazadde ssente zonna wadde ez'okuliisa abaana ku masomero nti kubanga bayinza okwesuula mu ntata oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okuyisa ekiragiro mu biseera ng'anoonya akalulu nti teri ssente yonna erina kusasulwa mu masomero ga gavumenti. Ndisaba yategeezezza nti nno ng'olusoma olusooka lugenda okuggulwawo kikulu nnyo okujjukira nti ekiragiro ky'omukulembeze lifuuka tteeka era kwe kusaba abazadde okugira nga basabira abaana basibirira abaana entanda okutuusa minisitule y'ebyenjigiriza ng'evuddeyo neewa okulungamya ng'enkola eno bw'egenda okukwatibwamu.
Pulezidenti waffe yagambye mu masomero tekyali wadde okusaba ssente, therefore nsuubira aba head teachers aba government schools okureceivinga abaana nga tewaliwo condition yonna gye mukoze eki gye mutaddewo. Ffenna tunajjukira nti ekigambo kya pulezidenti ebeera directive. Mu rally pulezidenti z'abadde atambula, pulezidenti yavaayo n'agamba nti tekyali wadde ekintu n'ekimu ekigenda okusasulwa mu ssomero. Kakati tulinze his excellency the president okuvaayo ne ministry ye education okutubuulira enteekateeka ya ministry ya education eri abaana ku ndya y'ekyemisana. Mu masomero agabadde gasaba ssente zino nga gazisaba kuliisa baana kyamisana, wabaddewo entegeeragana wakati w'olukiiko lw'abazadde the PTA ne school management committee nga batuula ng'abazadde ne basalawo ssente z'okulya ekyemisana. Ng'era omwana atasasudde kyamisana tagobebwa ku ssomero, wabula ekiseera ky'okulya bwe kituuka yadda mu kisiikirize n'anywa amazzi oba n'ali omuwogo gwe oba kagati keke yajjeeka, bano abasasula emmere ku ssomero ne bagenda mu maaso n'okulya. Nsuubira nti eyo enkola ministry education ejja kuvaayo egiweeko clarity. Omulango gwange kukubiriza bazadde kutwala baana ku ssomero kusoma, naye nga bwe tumanyi nti omuntu yenna nga talidde tasobola kuyiga, abazadde mbakubiriza nti nga ministry ya education ekyatuteekerateekera okumanya final statement ku kino, abaana mubawe ekyokulya, muwaka kipa k'amazzi, funa akagaati oba akawolu na nafedda bwe twasomanga era abaana bajja kusoma. Tukuzaayo okulonda omutendera gumu ogwa LC3 naye ng'okusoma kutuuse. Bannange munoonye amasomero abaana mwe bagenda okusomera. Amasomero gaffe aga gavumenti weegali. Bw'obuulira nga twagala bintu byakwejalabya togenda mu private schools kubanga era tujja kusaba ssente mu private schools. Teka omwana mu government school, tekayo requirements, omwana muwe embeera mwasomere nungi, abaana mubawe ebyokulya, abaana mubawe engatto, abaana mubambaze uniforms, mugende mwogere n'abakulu b'amasomero omanye ki ekyetaagisa omwana wo okusoma obulungi. Genda mu masomero gaffe, we shall monitor. Tujja kufaayo nnyo okulaba nga buli kimu kyonna kyemwetaaga tukiteekayo. Ba head teachers, kino ky'ekiseera okuba nga muzeeyo mu masomero okulaba academic ya bw'egenda okubeera, abasomesa kibe weetaaga, baliwo abaweereddwa transfers, baliwo abalwadde abatakyasobola kudda, aba retiring ze baliwa, tusobole okulaba nga mwenna tuteekerateekera abazadde baffe basobole okuba nga bagenda okusoma mu ngeri entuufu.
Wabula akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Mukono, Richard Kikomeko, ye yategeezezza nga newankubadde amasomero agamu gakkaanya okusasuza abazadde ssente z'okulya naye tebateekeddwa kugoba mwana yenna lwakulemwa kusasula ssente yonna kusomero lya gavumenti.
Era gavumenti tugamba nti abaana abo tebateekwa kusasulayo ssente kusomero nga omukulembeze w'eggwanga bwe yakyogera. Abaana baffe balina okulya kusomero. Okulya kuno olw'okuba ffe twasasula school fees twakulekera abazadde beteekereteekere entanda gye batwalira abaana. Naye twalekawo omuwaatwa nti bweba abazadde b'essomero erimu bategeeraganye ne bakola enteekateeka ey'okuwa abaana baabwe ekyemisana ku ssomero, twakiriziganya nti abantu basobola okukikolako naye ne bayita mu mitendera egiteekeddwa okuyitwamu okutuuka okubakkiriza abaana basobole okusasula ekyemisana ku ssomero. Ekikulu kya byonna, omwana ali mu ssomero lya gavumenti tateekeddwa kugobwa ku ssomero olw'okusasula kwonna. Ssente kazibe za kyamisana, kazibe za yunifoomu, kazibe za bitabo, kazibe za ki. Tukkiriziganya nti ekyemisana kikulu, abaana bateekwa okulya, abazadde baddembe okutegekera abaana baabwe ne babasibira entanda.